Development Broadcasting Unit DBU ikuende ta project yomwe ikulimbikitsa kuti makolo adzisewera ndanawo komanso ukholo wangwiro malomwa unduna oti pasamakhale kusiyana pakati pa mai ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Choncho DBU yakonza chionetsero cha mera mpoyamba Balozi Primary School kwati Mphonde boma la Nkhorakuta. Pakutha pa chionetsero chimenechi anthu akudera adziwa zofunikira kopititsa ana ku sukulu za mera mpoyamba ndi za ukholo wangwiro. Mwambowu ukuyamba ndi kuyendera malo omwe alezi amaphunzitsira ana a mera mpoyamba. Ndipakuendetsa mwambo umenewu ndi a Roy Lemson nda Frank Kandu.
Takulandirani kubuku lolankhula kulondolera kuti mukhuzire zambiri zokhuzana chipangizochi tsindikizani mtengo
kuziwo te kuzindikira malembo
tabuleti wana wathu maphuzi athu kaphuzisa timapanga assess mu tablet imeneyi po tablet imene mapezeka zinthu zambiri timachonga register mu tablet imeneyi ifeso alezi timaphuzira maphuziro mmene mutipalemba mayeso ochokera mu tablet imeneyi child steps uchild steps kumapezeka zinthu zambiri kumeneku kumene timapeza ma activities zosiyana siyana wana wathu ndipo timapasa so mayeso
ngati alipo amene ali ndi funso
pangizo zimenezi zaphweketsa bwanji ntchito yanu yophuzisana
ntchito yake makhala yosavuta timatha kusewera nawo ana kudzera mu zinthu ngati zimenezi timavera so nyimbo zosiyana siyana kuchokera mu zinthu ngati zimenezi nde ana tuenda nawo bwino facha maluso siyana siyana wana abwera sopano
tifike pa pavilion ina
nanga ne Hamida Mwale nachoka ku sukulu ya Tepatepa pano ndi pamalo pasachilengedwe pasachilengedwe izizi mwana mujapa amakhala kukula muzimu fa kuzindikira kuti zinthu zose zimene tikuzonazi zidalengedwa ndi Mulungu magawa amene wasachilengedwa alipo magawa awiri magawa wasachilengedwa azamoyo ndi opanda moyo
ngati alipo amene ali ndi funso
kodi pamene mukumphunzitsa mwana nkhani yokhuza zachilengedwe zamoyo ndi zopanda moyo mafuna kuti zithandizire chani
amatha kusiyanisa ndithu kuti madama natuto zamoyo zimaonesa choncho komanso zopanda moyo ndizingathe kukuma
titha kupitirira pa papirionina
dzinanga ndine Virginia Phiri ndachokera kuchetera CBCC ndine mulezi malo ano ndi malo zogwiragwira pa zinthu zimenezi timatha kumutakasula mwana mnyawo yake ing'onoing'ono kuti akule muzeru komaso kuthupi maphuziro komaso apapa pali mapazo blocks pamenepo ndiye kuti tumbo mutakasula mwana uja mnyawa ing'onoing'ono ndi kupangisa maubale pakati pa azake amene akupezana nawo ku sukulu ya komba phala
alipo amene ndi mafunso
mmazindikira motani kuti anawa tili limodzi anawa sitili limodzi kukana kuti pali ana ena amene simu kuendela limodzi ndidongo soli limene matsata ncholenga choti muziendela onse limodzi
amene tikumuona kuti tikuendela limodzi amatha kulowetsa zinthuzi bwinobwino nchingwemu kulowetsa ndikumanga chingwezi ndiye kuti ameneyo ndiye kuti tili limodzi koma amene akulephera kupanga izizi ndiye kuti amene timamudziwa zone kuti mwana uyuyu sitili limodzi ufunika timpakeso maphuziro yotolinga adziwe kulowetsa zinthu zimenezi
titha kupitirira kufika pa malo azomangamanga
malo azomangamanga amenewa pali zinthu zosinesiyana ana amatha kusewera amaganiza zimene amapanga makolo awo kunyumba komaso amatha kumanga zinyumba
pano mwafika apa ndi pa malo azaluso ndine Rebecca Chirwa pali zoluka pali zojambula pali zowumba pamene akuwumba mene mkhati minyewo yawo ing'onoing'ono ikutakasuka nde kuti akukula mthupi pamene so akuchiona chinthuchi chimene tachiwumbachi amakhala kuti akukula mzeru akuzindikira chinthu chimene akuchiwumba kuti uyu tawumba ndi munthu kapena iyi ndi nyama komanso pamene akuwumba zinthu izizi amakhala kuti anaja akugawana zipangizo nde kuti akukulaso mchikondi
takulandirani malo amene mwafikawa ndi malo azowerengera dzina langa ndine Chimwemwe Ng'oma Tribe CBCC malo zowerengera mapezeka mabuku manambala maretazi wabwera lero ndani imene matithandiza ngati registara makadi mawerengero nde mwana akamatenga bukuli amakula muzeru pamene akulizindikira kuti uku nkutsogolo uku nkumbuyo akamatembenuza bukuli amatakasula minyewa yake ing'onoing'ono ndiye kuti pamenepo amakhala kuti akukula kuthupi ndiponso mwana aya amatha kukulaso muzeru pamene akuzindikira nambala kuti ini 2 uyu ndi 7 uyu ndi 1 Komaso, mwana wa ulumaliu osaona, timata kumpata kantu nga nambala kuti abapase. Aga papasa ndetu amba tukunzindikira kuti nambala mene elembedwa papa ndi 6. Register yatu nimene timati wabwerale londani. Amata kudziwa ngati dzina yake ni Agnes, amata kutenga chilembo cha E, nukaloesa nkati mwa E mzake. Ndaifezi matitandisila kwa mbili ngatalezi, kudziwa kwa dile ilo wabwela ni ndani. Manaso amba takukula mzelu, pamene akuta kudziwa vawelo. A, E, I, ni O.
Ziku mga mbili, tifike pamalo azo imba imba.
Zina langandi ne Grace Kyoto, msigizi CBCC. Tima mpuzisa mwana, malingana ndi chikalidwe. Shimene tima kala nasho kaya kudera. Mwana uja tima mpuzisa onena kuti kudziwa kuno kuli magule osiana siana. Amene tima vina. Kaya kuli shuoda, kaya kuli nganda, kaya kuli vimbuza, kaya kuli gule wankulu. Mwana uja tima taso kumudziwisa onena kuti zo vala zimene ama vala po vina. Mwana uja ama kala kuti kukula bemshikalidwe. Paliana angono angono. Mamu imbira jonji mwana uja ama kala kuti wasia kulira paliso mafoni ni wairesi. Mwana uja ama kala so kuti akukula bemuzimu kumaso mshikalidwe. Kumaso mutubi. Kama kala kuti akuvetsira kandi wairesi kandi foni. Ama tamanga ukaya nkafoni pagona. Halo, eh mulibwanji. Mwana uja ama kala kuti akukula bemuzelu. Kuzindikira unena kuti pamene ni upanga izizi. Nde kuti ndi zimene sawa mapanga makolo. Komaso pamene alugwira mafoni aja kapena pamene akuimba ngoma zija. Ama kala kuti aufewa isaso nyewa yake ingono ingono. Pamene ena uimba ngoma, wina akuvina. Ama kala so kuti akufewa isaso nyewa yake ikuru ikuru.
Tita kupitia pamalo maseulo apanja.
Najogera ku CBCC takondwa. Zina langa ndina Irene Kachitenji. Akafikana aja matenga mpira. Mpira waka yambukuponyelana. Ndeye kuti ubongo wawo ukugwira nchito. Komaso mamepezeka chikondi kwa mpirawu. Nowonelerana, nowoponya soguru. Pali zingwezi. Ena amapanga jingo, ena amapanga zende, akamajowa. Ndeye kuti minyewa yawo ikuli ikuli ikugwira nchito. Matela mwene wawa ama endeza. Pome endeza, zima atandiza, nchikondi, mzelu. Kwa maso minyawa yao ikuli ikulu. Ima kukira nchito, ima kukula. Ziko umo kwa mpili.
Alipo, alindifosanga.
Kumene tiku kalago, ana kama chita jingo jonchi, tima leta tikuri muti uka miendo. Chiyani chene chene chima atandiza, pote tima apitila kukuti mapuze tima sabu.
Minyawa yao ikuli ikulu, pamena kujowa. Ima kane kuti ikutaka suka.
Tifika pamalo a Zoe.
Zina anga nene Joyce so menta walezi. Awa ni masewela amene kunyumba na wa masewela. Kumaso akafika kuskuru utima walimikisa kuti masewela amene yo azijitika muwirigiza. Ama ango ziwa oka kukalapa malo aja mwina mkumaka mbirana. Ine nikala jigayo. Nizirira uu, iwa chinge ufa uku. Nitenga poto, iwa pita kunyanja ukasake somba. Ine nipita kunsika. Pamasewela amene yu ama jokela pasipangizo zimene mwasuo nazi. Zima watandizira ana kukala ndizelu kuti uu ndi mpeni. Nika ugwira mola kwika undijeka. Komaso, kutu ufa ukaloneka bwino, ni usefe ni sefa hii. Ama onela isi. Kuchokela songa kale kumuzi akapita amateka ukamnyamulira sefa makolo wake umasefera nchenga komakolo posa zindikira kuti chikumchitisa izi ni jani amatakunkwapula kuti ukuchita jani koma amachita zija ifanya zimene tamphunzitsa ku sikulu zija
chionetsero cha milampo yamba chomwe chikuchitikira Palozi Primary School kwati e Mphonde boma la Nkhorakota chidakapitirabe pamwamba uwu pali anthu osiyana siyana ngati mafumu anthu akudera adindo ochokera ku konsolo ya Nkhorakora komanso adindo ochokera ku nduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa mai ndi abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha anthu ndipakuendetsa mwambo umene onda Roy Lemson komanso a Frank Kandu
nthawi inoyi ndiitane a Principal Mphonde amene ayimira agogo chalo tiye Mphonde kuti atipase malonje
kuno kwathu kwa Mphonde tikutokozani kubwera kwanu. Khalani wapasuka kuno kwathu kwa Mphonde. Tsiku ino ya lero ya Open Day imene tikutsagulira maphunziro a milampo yamba. Ndizoona kopanda milampo yamba sungakhale maphunziro abwino. Nkoyenera kuti mwana wathu tiyambe kumsula ali wang'ono. Ife anthu akuno kwa Mphonde ndifosangalala mpologramu imeneyo. Ndipo kuno tikuyilandira mwa manja awiri. Kuti mukhala bwana mulemba nkomba phala pemphu bwana ine nevetsedza bwino lomwe aziphunzitsi wathu mera kulirira aganizire kuoni kakanga chepi bwana tiyawa kugwira chiti wopambana nchiti yolera bwana bwana siyamaseru alezi yawa kuvutika akugwira nchito yabana vathu angona ngono kumawalera pakano kafikira pantawe yoverwira wana sinchira masevero tikupemphani apatsa kuoni kanga chepe anthu yawe kuti azipezera kuwogula sopo amayi nabambo tiyeni titsagule mapulikaniro athu tichiwalinga tive bwinobwino pologalamu ya mkombaphala mkombaphala ni chinthu chofunikira kwambiri ndipo pitirizaninso kupereka zoyenerera m'masukulu kuti m'masukulu menemo mukhale zinthu zosangalatsanatu kuti pamene akuphunzira ana yawa azikhala ndi mtima wa zinthu zimene akuziona zikomu kwambiri
tsopano nthawi yoti tive ndakatulo kuchokera kwa Rafik Phiri
mmera mpoyamba pathupi waima mzimayiyi bambo wangwiro musazengereze kumusakira tizakudya ta magulu onse 6 kupangitsira obadwayo adzakhaledi ndi thanzi mwana wabadwa ndipodi kamtsinkhu waonetsa zitatu zaka wakwanitsa kutola khobwe ndi mawa thamangirana nayeni kukamulembetsa kusukulu za mmera mpoyamba makolo zofuna anawa pawawo moyo apatseni towachotsa nkhawa tija tizidole kusangalala samakhale ndi nkhawa boma komanso mabungwe aganizireni malipiro alezi amsukulu za mmera mpoyamba chifukwa osanama ntchitoyi ndi kuipotadi mafumu alimbikitseni makolo anawa kutengapo mbali chifukwa ndi udindo wanu bambo wangwiro mwini chikondi chosatha ine musandione kulakatula chonchi ndidayambira kusukulu za mmera mpoyamba manyazi anatheratu nditango yamba ukakhala mwana mphanje umayambira panchenga anawa musathamangisire ku primary koma ayambekaye atakulawakaye kusukulu za mmera mpoyamba onetsetsani kuti akule bwino mu munthu munzeru munzimu komanso kupanga maubale ndiyena kuopetsera ngadzakhale otolatola pamawa bambonetsani chikondi kwa anawa zizindikiro za matenda zikaonetsa thamangirana nawoni kuchipatala kuopetsera ngaiwalena zogaga akaphunzira dzakhaladi zika zodalilika za dziko lino la Malawi maka pamasomphenya aja alipo a Malawi 2063 adzatenga nawo mbali ine ndingoti mmera mpoyamba mudali ndine Rafik Zikomo
Zikomo kwambiri panthawi ino timve kuyankhula kuchokera kwa mtsogoleri wa alezi
ine ndine Joyce So, menta, ife, mdela latu, nchito mene tikugwira, ndiyo lumikizana ndi ana, kukhazikitsa maphunziro m'makomomu. Nchito yathu ina, ndiyo kuti mdziwe kuti mwana wa ulumali ndi walungalunga akulumikizana pamodzi. Masukulu 7 na amene anatimangira aboma kwa ichoti kuthokoza. Masukulu ena osewa 29 ni woti timangomanga amene timaiferera. Kwa icho tikuti chonde tithandizireni makalasi okhazikika. Ife phindulathu pachimenechi ni maupangiri amene amatibwerera ni mabungwe osiyanasiyana nda aboma. Kwa icho tikuthokoza kuti upangiri umenewu ife umatipindulira. Komaso phindulina imene ife timalipeza pachimenechi. Nkulumikiza na maubale ni mabungwe wa zipusa primary school komaso anathu ni makolo pachimeneji tikuthokozanso kuti zikomo mavuto amene tikukumana nawo kuchepa kwa alezi mdera mwathu anafera kuphunzitsa mulezi mmodzi koma patakhala chilimbikitso alezi amenewa mwina sadzasowa mulezi akuchoka kunyumba kwake afika pa sukulu apeza kuti wana akungogona njala sanadye tiganizireni nthawi imene mukuganizira za makoponi titakhala kuti mutithandizira makoponi tingamalime tikoza mumathandizika chifukwa choti tikoza makolola chakudya chathu nkumachika pabwino anathu nkumadya ana mizimu alimu ambiri pamene makolo satithandizira kuti atibwesera ana ku sukulu komanso zinthu zimene tazinenapazi nzoti makolo atati atithandizira tikoza khala katundu wambiri woposa amene tamuonaya posewelera ana zikomo kwambiri
zikomo kwambiri ukunali kuyankhula kwa mtsogoleri wa alezi pa nthawi ino tiitane achigwirizano kwaya
Timabungwe ose, hamwela njutenga, wamela mpoyamba, hakunena kuti, mai wabagati, samalidwe kwino, samalidwe kwino, samalidwe kwino. Inu abambo, samalile ana, kujeza nao, kusewela nao, kuti anao, hakule ndulemu, ninji yankulo, ninji yankulo, ninji yankulo.
kwa kwambiri kamba kama imbidwa bwino kwa yanzatu tawo ino ni tawo ya mafuso
fuso loyamba nina wudi pali ndondomego zanje zimene zakhe zikisidwa kuonetsa sa program ya melampo yamba iende bwino programu za boma zilipo zokhazikika kale mudzuri wose a group village headman kuzungula primary tena kuti tikhale ndi community based child care yakumene azilandira kwa chisamaliro kumasewera ndale zikuti azata kasula zigawo zose ndondomego yachiwiri au ndono za chipatala amayendetsa nkhani ya antinato and postnato care imene jaso ndi nkhani ya melampo yamba kumene azimayi amapita akakhala oyembekezera kuti akaende chisamaliro komanso akabereka mwana uja amapita nenso kuchipatala kwa nda 5 clinic komanso ndikukhulupirira kuno kunali program ya fikepo anatisira makea group modelo amene tili nawo kuno amenenso timapita kwa azimayi ukaphunzira cholinga kuonetsetsa kuti anathu akusamalira fuso linaso semakolo tindudindo onetsesa kuti tikutimizana ku sukulu za melampo yamba komanso anawo akachoka masukulumu akafika makhomwathumu tenera kutengapo gawo powathandiza mmene ayendera ku sukulu fuso lomaliza ndi zaka zingati zimene mwana ayenera kuyambira melampo yamba nkhani ya melampo yamba azimayi amene aloyembekezera akamapita kusero ndiye kuti pamene paja melampo yamba wayamba ukuyambira pa zaka 0 mpaka na 8 years ndiye wina akhoza kufunsa kuti 8 years akubwera bwanji pamene ku primary amati ana azikayamba ali zaka 6 pala ana ena amakula mochedwa malingana ndi ma disability osiyanasiyana amene mwanayo wakhudzidwa nawo choncho zimatheka kuti mwana wa zaka 8 amathopezekabe ku sukulu za melampo yamba ndikumathandizidwa ndi alezi athu kuti anawo atikasepa ECD center akacheze ndi alezi amene anaphunzitsidwawa ayenera kukhala wonena kuti afika zaka 3 zikomo kwambiri
ndini gunundu group village headman ligomba kufotokoza kwa aphunzitsi timabva bwinobwino ntchito ufuna tiziwe kuti kodi mmene mwabverera muni ntchito zawo nanga inu ngati aboma muthandizapo motani zikomo kwambiri
ine ndi VH Chipala Ahmad Mcheka zina langa ndindatomeka zotani zimene mungatsatire ndi cholinga chone kuti alezi apangidwe motivate asakhale ndi ulesi pogwira ntchito yawo zikomo
ntchito ya mmelampo yamba inayamba kalekale ma 1980 pamene kafukufuku woyamba anachitika wa mmelampo yamba ndipo kuchokera nthawi imeneyo pachitika zinthu zambiri zimene ngati dziko pali kusintha kunkhani ya mmelampo yamba kumbali ya kulandira chithokozo ngati boma tinayambapo kupereka kwa alezi makamaka mamenta swahala onena kuti nawonso azithandizikira chilikonzero chathu nchonena kuti alezi onse azilandira koma chifukwa chonena kuti boma silingakwanise pachifukwa cha nkhani ya ndalama zachuma tikuwapatsa pang'ono komanso anakamba mavuto ena onena kuti mwina menta mmodzi amayendera masenta ochuluka izo zikuchitika chifukwa so cha chilinganizo mmene chilili kuti ndi mamenta ochepa amene akulandira koma kupyolera ku district council ku office ya social affairs paliso chilinganizo chonena kuti aonjezere mamenta ena kusonyeza kuti tikamaonjezera so anthu otalandire ndalama nambala ya ma CBCC imene menta ziendera izikhala yochepa munafunsanso kuti kumbali ya nyumba zophunziriramo ma class zikhala bwanji ife makolo mafumu amene tili yakuno kwa mphonde tili ndi udindo woonetsetsa kunena kuti tikutengapo mbali pakhanso pamakhala zitukuko zimene zimakhalapo kuphatikizanso thumba la ndalama la Constituency Development Fund ndi udindo wathu ifeyo kuuza MP ndi akhansala kuti chitukuko chimene tikuchifuna ndi nyumba yophunziriramo ana ngati ife sitinena akhansala kapena MP sadziwa kunena kuti tikufuna chitukuko chimenecho tikumbukire kunenanso kuti timakhala ndi ma village action planning pa VDC iliyonse timayikamo chani za mmelampo yamba ngati sitiyika tidziwe kuti akukhanso sangati pase chitukuko cha mmelampo yamba ngati sitinaike mu village action plan
panthawi ino titane DSWO kuti atipase malonje awo sikomo kwambiri
zambiri alankhula kale alezi aja komabe ndifuna ophera mphongo zina ndi zina nkhani ya mmelampo yamba kuno kwati mphonde ikuyenda bwino ndithu ma CBCC aliko 36 kwatiye onse mdera limene lili pa ma CBCC 36 iwa anthu amene anaphunzitsidwa ndi 15 wokha komano kuno kwa mphonde kuli ku 36 aleza amene aphunzitsidwa ndi 7 masenta amene amangidwa bwinobwino mu 27 nkhani ndionena kuti masenta awa akuoneka ochepa kwambiri kamba akuonera kuti mwina nkhani ya melampo yamba mafumu timayiwala Pandai mene tukupangazi tukukuzosi ya nasi ana. So mene mjane na kaa ima imani ya tukupempe ni kutitika mapangazi plani tizijijika aso zitukukuzatuzi. Ale zambili ama siya chakanchaga chifugwa aninagale mafuto hao kutindi kulimbiki sidwa. Ama soa ya sopo. Komaso ndi pempe kutimuina ya sopo hili hapo. Aifeso mafumu ntikuwazo tenga po gao njira zosi ya nasi ana zaji tukukuzi mene zima chitika mozi. Tima zona wakabeza kutimuina afumu ena akauza kutilembana antofutika kulemba mbanja mwamoka antu 5 kukala ndina chimanga cha mfaki matumba 5 pamene mulezi akungo kala osampatsako olo tumba limozi kuno wadie mbonde ndidera limozi mene disaster prone district mafladza jana chitika aja alendo atu anayambira kuonkuno kumusu chonje ma CBCC center osa amene ali kumpakana kungalatete anakhudzidwa ena aso ali kuminda yawo inakokoloka makolo ose kupita uko zomwe zotanthawa zoti chakudya ndi chochepa ndiye mukatipezereko mabungo osiyana siyana amene angatithandize kuti pasa vitamiru kuti mwina ana ma centamo azidya kuphala ma center asamatsekeseke pamene kuli njala zikomo kwambiri
panthawi inoyo ndi nthawi ya tikondane chitelera.
Umera, umera, umera,
oyamba.
Umera, umera, umera,
oyamba.
Nilumide ana tukumera,
umera, mboyamba, umera. Umera, umera, mboyamba, umera. Umera, umera, mboyamba, umera.
Azive mgao
sesigisi, umera, mboyamba, umera.
Azive mgao
sesigisi, umera, mboyamba, umera.
When I
walk,
I'm bamboo, I'm weedle, I'm bamboo. I'm a
dear window. When I walk, I'm bamboo, I'm weedle, I'm bamboo.
I'm a dear window.
I'm bamboo, I'm bamboo, I'm
weedle,
I'm bamboo.
Is it going to be a town behind Manjamayao?
Yeah, Pantawino. Tive kuyankhula sopano kwa azathu aku district kwa district council.
Anainu, anainu. Tete khale chete chalapa kamwa. Ziko mwakwambiri. Tikulimbikisa nkhani ya mera poyamba chifukwa chokuti tikufuna kuti ana athu akule magawo onse a moyo. Akhale nzika zodalirika. So ife pano tikubwera ndi uthenga umenewu kuti tidziwitsane nkhani yokhudzana ndi mera mpoyamba. Komanso tikadziwitsana nkhani imeneyi uthenga umene wa mera mpoyamba. Tikufuna mwana wina aliyese amene ali pa zaka zichazoyenera kupita ku mera mpoyamba. Kuyambira pa zaka zitatu kupita uku. Apite ndithu ku masukulu a mera mpoyambawo ncholinga chokuti akatakasulidwe bwino magawo onse oyenerera. Udindo onetsetsa kuti anawa akulandira chisamaliro chokwanira anawa akulandira maphuziro oyenera ku mera mpoyamba sikuti wagona mwina pa amayi okha. Tikati tione mwina ntchito za mera mpoyamba zikwambiri timazisiya kwa azimayi. So timafuna timemezane mafumu anthu akuno kwa mponde kuti tiyeni azibambo nafeso titengepo gawo pofuna kuonetsetsa kuti anawa akulandira chisamaliro chose kuchokera kwa amayi ndi abambo omwe. So tikumemezana kuti makolo tieni tizikapo chidwi pankhani ya mera mpoyamba. Timapomenewa ndikuti zikomo kwambiri.
Panthawi ino tiitane Sweet Boys Band. Sikomo kwambiri, Sweet Boys Band. Panthawi ino, sopano tive kuyankhula kuchokera kwa zathu apa njira, amene amayang'ana kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna komanso akazi.
Zina zimene timati tilankhule talankhulanso mu kuyankha mafunso kuja, koma chimene ndikufuna kunenapo ndichonena kuti ngati boma ndi udindo wathu kuonetsetsa kuti ntchito ya mera mpoyamba paliponse komanso kwa mwana aliyense ikumufikira. Kuti zimene zizikatheke tili ndi ndondomeko imene tinakhazikitsa ya mera mpoyamba imene imaona magawo asanu gawo loyamba limalimbikitsa chisamaliro chana komanso kuti ana akule bwino atakasulidwe gawo lina amapanga ndanzathu akuchipatala azathu aota bone sasa kuti mai wayembekezera komanso ana akulandira katemera mankhwala anjoka za mimba komanso chisamaliro cha mankhwala ana akadwala koma ife ngatunduna ndi programu imene timaitchula kuti Care for Child Development imene imapanga targeti ana kuyambira a 0 kufikira zaka ziwiri paliso gawo lina limene limaunikira ukholo wangwiro ndudindo wakholo lililonse kuonesesa kuti mwana akusamalidwa kuleredwa bwino komanso akutakasulidwa zofunikira zake zikuperekedwa tonse amene tili ndi udindo olera ana tikuyeneka kuonesesa kuti chimenechi tikuchikwaniritsa tili ndi gawo lina lokhala ndi masukulu amera mpoyamba kuti ana akatakasulidwe komanso tikakonzekeretse kupita ku primary school gawo lina limaonesesa za kukonzekeretsa mwana kuchoka ku nyumba kupita ku mera mpoyamba komanso kuchoka ku sukulu ya mera mpoyamba kupita ku primary school kuti mwana uja akakhale wokonzekera kuti akapita kandi ku mera mpoyamba akathe kukhala ndi alezi mosavuta akapitaso ku primary akakhaleso ndi aphunzitsi mosavuta gawo lina timaona nkhani za chitetezo cha ana ana amayenereka kutetezedwa ku mchitidwe uliwonse wa nkhanza komanso kuwapasa zosowekera zawo tikaunikira zonsezi ndi zimene zimaumba mwana kuti akakule moyenera bene timayendera uku alezi amatiuza kuti pamafunika kuti ana akakule magawo 6 mwana akuyeneka kukula mu munthu akuyeneka kukula mu thupi akuyeneka kukula mu nzeru akuyeneka kukula mu chilankhulo akuyeneka kukula mu njira zophunzirira komanso ngakhale mu uzimu zonsezi zikatengera kulumikizana kumene kuli pakati pa makolo komanso alezi pamene akupereka ntchito yosamalira komanso kutakasula ana aleziwa amakhala kuti apanga nawo zochitika zimene zimafunika kuti akapita ku nyumba zikapitirire mwachitsanzo anationesa apo dongo zoumba ndi zina zotero ndudi ndowathu makolo kuwalimbikitsa tikaona ana akupanga zimenezo kaya kupanga za masanje amakhala kuti ana pamene akusewera mpamene amaphunzira moti alezi aja alongosolanso ndithu kunena kuti ana amaphunzira kupyolera mkusewera zikatengera ifeyo udindo wathu kukaonesesa kuti ana aja pamene akusewera tikuwalimbikitsa kuti aphunzire zinthu zina ndi zina ngati mitundu imene ananenera muja manambala kudziwa zinthu zosiyanasiyana ndi udindo wathu nde ine ndingofuna ndikulimbikiseni mmalo mwa unduna chifukwa cha programu imene yammera mpoyamba kuti kudera kwathu kuno tonse tili pano tamva mafumu tili pano tamva komanso ngakhale ena amene sanabwere tiyeni tikameme kuti naonso akadziweza kufunikira kwa mmera mpoyamba ndi udindo wa wina aliyense kuonesesa kuti ana akusamalidwa bwino komanso ana akutetezedwa ana akupita ku sukulu kwa mmera mpoyamba kauzeni anthu ena amene sanabwere pano mafumu amene tilibe sukulu ya mmera mpoyamba tiyeni tipangepo kanthu anena kale amene ayimira DC boma laika ndondomeko komanso dongosolo loti lithandize alezi komanso lithandize mmera mpoyamba paife tokha tiyeni timemane tipezeso chithandizo chimene chingathandizire alezi komanso ngakhale kuthandizira ana pamene ali pamalo amenewa mwachidule nditero zikomo kwambiri
zikomo kwambiri kamba koti yankhula pa nthawi ino
tinyalelelo tinyale tinyalelelo tinyale oyo
Tanso yonetero cha mera mpoyamba chomwe chimachitikira Balozi Primary School kwati Mphonde boma lankhorakuta anakonza chonetserochi nda Development Broadcasting Unit DPU malomwa unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi nda abambo pa ntchito ndi chisamaliro cha wanthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF ndine Mercy Kayenge Banda ndikuti ukholongwiro wosewera ndi ana komanso kutumiza ana ku sukulu za mera mpoyamba Din sana mira wajitukuko.